This is Zama Jobe, Babawe 2 is the Rise of Fam Drive. And ladies and gentlemen, you already know what's happening on the Twitter streets. Big Zulu, everybody's talking about the 200 bars. We said, you know what, we need to get Big Zulu back on the line, on the drive. Bafo, upilile.
Buhle kunjani mfuthi?
Ah, yonke into mfuthi, yonke into ihamba kahle. Ngakuwe khamba kahle.
Hayi, siyancenga, siyancenga mfuthi omuntu.
Angene endabeni bafo. 200 bars. Yeah. It is a known factor ukuthi the revitalization of hip hop takes place when there is this beef between the MCs, especially when those who are up there, such as yourself, are actually having something to say about another. We are always excited as people who love the music. But what is your intention with this beef? Ingabe mhlambe inhloso yakho uku starta isikorokoro esiloko singafuna ukuhamba, being the revitalizing the local industry of hip hop?
No, into eyenzakalayo la futhi sonke siyazi ukuthi i-hip hop ayikho estagini esi-right kwamanje yabo. Iyasitragila nani, which obvious ngoba nami angisayenzi isikhathi esiningi, sengizenzela usuni lo esijwayele ukwenza yabo.
Yes.
So now kunokuhamba kuhambe kufike phela ukuthi hhayi ozula basarephi nani nani. Makumbula 2 years back ngakhipha 150.
Yes.
Kwaba kwenzeka same thing, kwanalomsindo waba khona, then i-hip hop yaqala yathi ukuphusha-phusha-ke impela, nengoma eyiningi zaphuma, kwamnandi nje. So manje nala kuhambe kwahamba kwafika isikhathi-ke abantu abo sebeqalaukuthi kuzula uphinde phela u-200, ye awuphinde phela nani yabo.
Yes.
Bese nami vele ngiyitshela ukuthi hhayi, ngoba ekugcineni kuba yinto ebuyisa back igama le-hip hop, abafowethu bakhona ukuthi basebenze baphushe. And the gaming ngaphakathi, obviously ma uzolalela u-200 bars or ulalele u-150 uzoza ukuthi yinto eclean, akunanhlamba ngisho yodwa into ongakhona ukuyidlala ngisho ereyidweni kuyabo. Isuke ingekho personally, suke kuwamabhazi nje as i-hip hop, you understand. So ukuyibona mhlawumbe ibuyela back i-trenda, ingoma khuphuka hlala ko-number 1. So into-ke nami engithokozisayo ukuthi hayi, kusuthi le nto ebengithi ngiyayizama iyasebenza uyabo. So kusuke kungasiwo kulwa nje, kusuke indlela mhlawumbe yokuvusa i-hip hop uyabona.
Ngiyakuzwa wena ngokwakho uyasho ukuthi akuyona into yokuhlambalaza. Kodwa sizwile insizwa uDuncan ibiza nobudoda bakho. Uyithini leyo ndaba leyo?
Angithi eqinisweni, ngizoba honest kuwe futhi, iba nenkinga mhlawumbe masifika ey'ntweni ey'fana nalezo, because into eyenzakalayo uzomzwethi umuntu i-diss track ayinama-rules, uya-understand. Mayethi ayinama-rules, yakutshela ukuthi phesheya akunama-rules. Then ebese mhlawumbe let's say uvumelane naye ukuthi okay, iqiniso phesheya ayinama-rules. But one thing ekumele uyazi, phesheya iy'bhamu ziyaphuma, phesheya kuyashawana futhi, uzakuvuka i-artist thizeni alisangeni kubukhuphi ngenxa yani ye-distract yona leyo othi wena ayinama-rules. But now bona i-problem yabo, uzofika kuthuka. Manihlangane eshowini use-expect ukuthi nikhulume libe right, yayibo yonke loo nto leyo. Ibese iba lapho-ke kimi inkinga, kanti mina uma ngabe u-responde kahle wangidisa, I'm not saying ukuthi ngiyakhethela ukuthi ungidise kanjani, but inhlamba uyabo. Inhlamba I mean, umculo into elalelwa nabantu abadala, ilalelwa nazingane. So inhlamba if uyangithuka, and you must know ukuthi ma ungithuka asisekho emculweni, so uyangithuka wena. Sesingabambana nangezandla masihlangana because uyangithuka. Uyayibona loo nto leyo.
Angazi noma u-150 noma u-200 khona la usho khona ukuthi wake wahlangana naye Wabe sewaba umuntu oxolisayo waze waguqa nangedolo. Tell us about that experience.
Yeah, 200 kusho ukuthi sasivakashele omunye umfowethu abathi uyamazi uWise Man Ncube lo ekhaya. So indoda ke yenza ke yathi zolisa kwawukuthi ke nami amaphapha yesesephezulu ngangisacasuke because vele wayekade ngiphukile ngiphuka ngazo zonke iy'nhlamba lezi yabo. So kwawukuthi phela wayehamba nomama kwakhe withi phela ekugcineni ngeke safuna ukuthi whatever wrong eyenzakalayo isindlulela mhlawumbe nakumafemeli nakumama kwakhe endlini abangene labo bantu labo yabo. So nami kwawukuthi ngithi hayi angiyibambe ngoba nangihamba nomama ngeke ngafuna mhlawumbe ukuthi sigcine siphelela kwezinye iy'ndawo kodwa njengesingami ngaphandle kokuthini ngesingami nginokufisa kube into eclean uya understand. I'm not saying ukuthi angangidisi angarespondi kodwa inhlamba uma sengithuka asitheke emdlalweni yinto engishoyo ngoba ma ungabheka kumanje uphumile u-200 ukhiphile naye iy'ngoma think eziyithukhi ku-200 nale enye ye-respond. Ma ubheka zikuma-charts I'm sure ziku-top 10 nanoma phela u-200 uhleli ku-number 1 but nazo ku-top 10 that shows futhi ukuthi iyasiza into yakhona but now inkinga ukuthi idinga ukuthi siyenze ibe right ngendlela e-right abantu bakhona ukuyi-enjoy abakhona ukuyilalela hhayi ukuthi wena uzongithuka ungithuka yibo leyo nto.
Uyazwakala mfowethu. Mibili imibuzo engifuna ukuthi sesihamba ngikushaya ngayo. Oqala uthi uzwakele ubiza no ubani umfana lo tumi the volume ubani kambe nangu wabuya ku Stoke T uzwakela ubiza no Stoke T. Should we be expecting another diss track coming out from Big Zulu?
Mhlawumbe into engalindelwa mhlawumbe i-album yabo from Big Zulu because indaba yamapazi le o 150 bars o 200 into engiyikhipha nje mhlawumbe mangabe i-hip hop mhlawumbe sekuthuleke kakhulu yabo bese ngigayi man awuthi ngithi ukuyinyakazisa kancane yabo. So and ma ukhumbula 150 bars into engayenza 2 years back until ngaze ngazokwenza lo manje so kusho ukuthi bese kuphele 2 years ngagcina ukukwenza yabo.
Oh yes. Okusho singaphumula kancane njengoba kuyabonakala kuyashisa manje silinde no Stoke T sibezwe bathini uma ngabe bayeza nabo.
Uma ngabe bayeza nabo abantu yabona bengangcono ukuthi moya ama-artist e-hip hop arilize umculo manje bakhipha ama-album amasingili i-hip hop nayo ibuye ezweni nje yabo.
No, lovely stuff. Big Zulu, thank you so much, my brother. We appreciate getting some moment with you. Ukhulume ne province Mpumalanga. Siyabonga kakhulu. That is Big Zulu. Looking back at the 200 bars and saying what's his take as to what's going on. I think kuzoba kuhle ukuthi sithole naye uDuncan.
Yes, sir.
Yeah, we need to get Duncan. Sizozo ukuthi njengoba asho Big Zulu ukuthi no. Akayithanda ukuthi uyathukwa.
Yeah, and the question mhlambe le bengaba nayo ku Big Zulu ukuthi if uDuncan mangabe benda lokuma diss track mangabe babona ukuthi uDuncan uyamthuka why still achubeka faka uDuncan because there are a lot of hip hop artists mhlambe le angadlala ngabo ngedisi ngoba uDuncan makabuye ubuya ngenhlamba always.